Le Nkosi yimini osenzele yona. Le Thixo wethu yimini osiphe yona. Le Nkosi enamandla lubabalo oluvela kuwe. Le mini yanamhlanje egcwele zintsikelelo. Nkosi enamandla siyadada kwintsikelo zakho namhlanje. Nangomso naphakade amen kungenxa yentsikelo ezivela ku kungenxa yobaba siza kuwe ke Thixo namhlanje siphakamisa izandla sithi asimbonanga uThixo ofana nawe akekho uThixo ofana nawe siza kuwe shamandla sigcwele izindumiso igcwelele ubabalo igcwele kuvuya emphefumulweni wami Enkosi Thixo namandla ngezinto ezingaka osenzele zona Enkosi Somandla ngokuvula iminyango evaliwe sangena nathi into zovuthela zinqhawuza ngenxa yenqabela inqaba yakho engakanani wavula iminyango baphangela abantu bakho lowa ufuna umsebenzi naye namhlanje lowa naye uphilisiwe namhlanje lowa naye ufumana into zakhe kungenxa yobabalo lwakho kungani ke ngoku singenawude Nkosi Thixo xa ndijonga unkosikazi wam ondiphe yena xa ndijonga abantu abantu ondiphe bona xa ndijonga abazali bam xa ndijonga abantu abandingqongileyo xa ndijonga apho ndihamba khona ndibona ubabalo lwakho Nkosi ubabalo lwakho Nkosi lundanele Thank you, Lord. Thank you, Dada. Thank you, Daddy. Thank you, Papa. Thank you. Thank you. How can I forget to say thank you when you have done so much for me? How can I forget to say thank you when you are leading me this way? How can I forget to say thank you for sending your son? Your son Jesus Christ died for me. Today I am what I am. Ndilendwe ndiyo ngenxa kaChrist. Nantsi imvana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi. Nantsi imvana yamazulu eyathotywa nguwe ke Nkosi. Ndiyabulela ke Thixo uma wayengekho uChrist. Uma wayengafikanga uChrist empilweni yam. Ngaba ndiyintoni namhlanje ndiyakwazi ukuzenza zonke izinto ngoba kukhona uKristu ophila ngaphakathi kum ndobheka phi nake Thixo xa ndingabheki kuwe nguwe Nkosi umncedi wobomi bethu salvation comes through Christ usindiso lweza ngoKristu ngenxa yobaba lwakho Thixo siza kuwe ke namhlanje sithi zonke izizwe nentlanga ziyasindiswa ziyaxolelwa ngelo gazi lakho enkosi Thixo namandla enkosi ephelu lesabatha enkosi manga ngalanyama ngeliso lenyama Wena sikuboni ngeliso lenyama, sikubona ngeliso lomoya. Sithe Nkosi. Enkosi for saving our lives. Enkosi. To you be the glory. To you be the glory. To you be the glory. In Jesus' mighty name. Enkosi, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You are worthy, Lord. You are worthy to be praised in Jesus' mighty name. Let your fire fall more and more in us. As we walk in abundance of your favor. Hallelujah. Devil is a liar. Devil is a loser. We are worshiping a king of all kings. Sithandaza kukumkani kakumkani. UThixo kaThixo. Wena ongahlulekiyo. igama lakho malibongwe sonke isizwe masigobe siqubude kwelo gama kwelo gama lelo gama lelo gama savula ngale minyango evaliwe lelo gama sinqonqoza ngalo kumasango ezulu lelo gama singena ngalo kwindawo kuthiwa kungenwa kuzo lelo gama ha Nkosi yam siyabulela ke Nkosi ngelo gama likaJesu Jesu Kristu kunaphakathi kunaphakathi omnye umlamleli phakathi komntu noThixo uKristu kunaphakathi inje